Ka whakapāhotia e TVNZ, te konohi te whakamāma ā-motu, hashtag maranga, rise up Aotearoa. Kua hono atu a TVNZ kia TikTok a hitereiri ame Aotearoa, ki te hāpai te konohi te whakamāma ā-motu e piki haere nei tōna tautokona i a hashtag maranga rise up Aotearoa e kohi pūtia nei mā ngā hapuri me ngā whānau i karawhiua nuitia e huripari Gabriel i Aotearoa nei. Ka pāhotia te konohi te motiroanga o Hatarei, ka mutu, pūkahu ke ana i ngā kaiwaia ta whakamiharo pēnei i a Stan Walker mā, i a Bic Runga mā, i a Rob Ruha mā, i a Maisie Rika mā, me te tinino atu. Ka pāhotia te konohi te ki Māori Plus, ki Whakata Māori, ki TikTok, ā ka wātea hoki i nāinei ki TVNZ2 me TVNZ Plus. Hei tā te kaiwhakahaere i ngā maraua TVNZ, hei tā Kate Slater, e whakahihi ana rātou i tā rātou whai wāhi atu ki tēnei kono he te whakamāma ā-motu, i tā rātou tautoko hoki i te whakatairangatia o tēnei kohinga moni hirahira. I whakaputa hoki te kaiwhakahaere i ngā maraua Whakata Māori a Maramena Roderick i tōna whakaongaonga ki te mahitahi me TVNZ. Hei tāna e pū keke nei rātou ki te mahitahi e nui ake ai te torohia atu o ngā kainga ka mutu e nui ake ai te āwhinatia o ngā whānau me ngā hapuri e hiahia ana ki tau āwhina. Ko te tokorua taia o TVNZ Breakfast ko Maddie McLean, rāua ko Jenny May Clarkson e tahi o ngā kaipānui i te konohete e whakahairehia a kāhuitia e whānau ora me te tautoko a te māngai pāho me erirangi te mutu. Mā te rūpeke mai o te iwi ki te tautoko i tēnei kaupapa hira e torohia ai e tātou Aotearoa te ringa whakaora ki te hunga i pākinotia e huripari Gabriel. Nau te rourou, nāku te rourou, ka ora ai te iwi.